walira byagaane yagamati wamuyaba lo mutwaleri naye na yemu yakuzza
ati anti penge oyinokubuuza ekibuzo kimu kubakata ate nzizza mu yanyamba na muyamba oba ombuuza about okuba nti teyajja kukivulu ne munyigira
eha naye yagamba yakusanga mu bbaala
weyajja mu bbaala
weeks
nayagala jje anyinyonyole ebintu ebya concert lwaki teyakola ki teyajja
teyasobolaoyo
gwolaba erinnya liye kamiliyoni bwagwa ku brown afuuka brown bwagwa ku green afuuka green ekyo ekintu yakiŋŋambira nga kenya so trust one person I can never trust is him toyinza kuŋŋamba nti ekivulu kyali kyaggwa 3-4 weeks ago tosobodde kunkubira simu kunga muganda wange ensonyiwa saasobodde ebivulu byakoze eki byampitiriddeko obungi omukulu oyo gwolaba yakwata ne mubuukinga ngaakimanyi agenda kubeera out of uganda on top of that manyi ne gye yali aperfominga ku ssaawa ezo n'entambula ye nali ngimanyi but what I wanted him to do was just to respect each other and make a call ogambe munno nti omanyi muganda wange sigenda kimakinga gatta waawo neme kubeera nga ŋŋamba abantu nti ajja ekivulu njemalira hiiti nze nzirina ye nali simwetaaga nti yalina hiiti no abakubi ba hiiti bali bazikubyenga nange nkyeggalira nze actually tondeka ekiwatule ne bwe nzina buzinya amazina abantu bakuba engalo ne bagenda but I did not like the fact that he disrespected me not to call and it had a financial implication there was a commitment okay okuba essimu nogamba mukulu munnange nsonyiwa saasobodde kimakinga tukoze tutya I am not his age I am not his thinking level he must understand that when we are dealing in business it is business we are not dealing in games ye bw'aba akyali muto mayanja ayagala nnyo ebintu bino ebyoku enebbali ye mutuufu naye bwe bodde erikikiza ye naasuna nga abantu tebalaba naye angu amangu najja eno mu public n'asobola okukola ki okwerungiya nze bebekulu ebyo tebinkolako so if you fucked me up stay in your side I stay in my side era nga bwe yakugamba ye yanumbagana nga ntudde ku tebo yange nambuuzaako ne mubuuzaako what I didn't want on that day was to start explaining to me why you didn't come to Chiwatule I walked away after greeting him I told him tombulira bintu ebyo bw'oba oyagala okunyinyonyola nsange entinda he knows era ziwe naamuggulira bw'abazze only that ye alowooza nti bwakusangamu nze penge saagala muntu anjogeza bintu mu kutu mu bbaala sawundi ebintu ebidongo biwoggana amaloboozi abantu kati ojjo onyinyonyole wano mu kutu
onyinyonyoleakubaobwama
ojja n'ombuuzaako ne tugaba na drinki n'obwaka nekivaawo naye gwe oyagala music awoggana nawe mpogganire mu kutu no if he wanted to explain to me and apologize he should have called or come to my house because he does sera nali simusuubira na ku addressinga kintu ekyo publicly because already he's wrong he lied to his fans he lied to me so for me it is very simple I don't say buzabuzebyo kibuuzo ekirala